La 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 mtoto. 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 Maziwa yakisha mwagika, hakika hayatazoleka. Maziwa yakisha mwagika, hakika hayatazoleka. Kwa hivyo mwana,
la 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 mtoto,
itarudi usife moyo.
La 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 mtoto,
itarudi mtoto.
La 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 mtoto,
safari yangu ndefu sana.
La 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 mtoto,
leo kama unapenda.
La 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 mtoto,
sinitafute macho yako.
La 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 mtoto,
mtoto wangu, mtoto wangu.
La 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 mtoto,
maziwa yakisha mwagika, hakika hayatazoleka. Maziwa yakisha mwagika, hakika hayatazoleka. Hivyo mwana,
la 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 mtoto,
tembea na tembea.
La 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 mtoto,
tembea mtoto wangu.
La 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 mtoto,
tembea nitarudi mpenzi wangu.
La 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 mtoto,
nitarudi safari.
La 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 mtoto,
jongo begi za la la mtoto.
La 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 mtoto,
jongo begi za la la mtoto.
Thank you.